Tira! Tira!
Be baba!
Njoo!
Shikao baba!
Baba, jambo?
Jambo!
Mimi naona kama unataka kutoka.
Baba, nishakwambia naenda kurekodi nyimbo yangu leo. Vipi?
Nani alikuruhusu uende huko?
Baba, sishaongea jamani. Mimi
nafikiri pengine ungekuja hapa ukanisaidia kulima, afu ndio uende huko.
Haya, ngoja nikusaidie.
Hiyo miziki yako ya uchwala uchwala mimi siipendi bwana. Ni bora ukae hapa ulime kuliko kufanya hizo shughuli zako zinazotaka kufanya hizo. Ah.
Genie X double six.
Show you how it looks. I can bet my money any day. I still get paid. Still get paid. Still get my change. I can bet my money anywhere when I'm moving with my bros. You better switch back. Like you better get back. I'm coming from my crown. You better not say a word. Cause I'm not listening. I'm not here to bargain. You should say your piece right now before it gets too late.
I wanna put it on a line.